yalla ko nyaw coronavirus gunati sukabe ummatore hewbe ngadainani hono nyawno latingu nayebe tawon ko nangoto dun sabi be ngala be tokkiti labi kisinoji nyawngu endam ka hala jati wadi ko nyaw coronavirus go heppa ender leydi Niger do endam wakati mo studio kalangu landondir e minister kawjido challa bibbe adama do leydi Niger o holli wiide nyaw coronavirus go endam mbodaaki fe goto suka e mawdo nayjo e nayjo fu ka non woni ko walote nodde be hisa nyawngu kan wonno tokkitaade labi ndenaagu ndesa di endam docteur Iliasu mayna sala minister challa bibbe adama be leydi Niger
l'âge moyen varie de
dubi hakkudeji be dum buri nangude kan wonbe dubi la soji didi e joyi yottaade dubi chapande jeedi amma fay sukaabe no ngada nyawngu gam min kebi faddaabe lokotorore denne nimbe kakkilo do tano labi kingaadi ko sinta nimbe wattude dawre hakkunde neddo e neddo kambe lotude juude mun e kaataare seni nimbe kebi dawtanake di labi funo waawi jaalaade ya warta bibbe nyawgun der leydi meede
tamako loktoroje debbo mbieteedo Maria Van Kerkhove gondo to OMS federated duniya hawjine filla ko ndarto cello bibbe adamaabe o meccintini wiide ke nyaw coronavirus ngu endani no torra suka e mawdo fu fa hande ni o wiidu nyande nyaw coronavirus o yi'a faama wadi bayle kewde ko wadi yerno OMS holliri bayle den endan hadayi na walla ka endan no won turno ni endam kano woni himbe hewbe no miija hono wonji tagol na walla ka endan beydini ka sembe hadidu ko na safareji godon yottaade to yida don docteur Maria Van Kerkhove mo OMS
there are different types of
wangol nyawgu no warda alamaaji kewdi e himbe gan neddo fu fodde e duubi bani ko chuka pamarbe e be gadae duubi sappo e jeddi nyawgu wala no nanga dum en sanne bibbe nyaw coronavirus mo nanyi fu torra gota kannino misali leydi ingila jon en anne kolli bibbe nyaw corona chakitidi gadi semme wala du modi acci taykaaki no hi wadede ga annude no rab kesugu wonno wadira amma fa warde hanne dum tabbintina ko rab kesugu bibbe mu wala no nanga suka famar bisanne fodde bibbe nyawuji di
circulating in the area
I'm a lady.